katondo wechisa tonde kamuka matonja buliranga abange banchaye benesiga nomuchala yechanze nanja bulira sigade mupanga bomuti nzeka sirinayo muntu ainza kunjuna abantu bensenu bona balimba bagala lino mwavute bamusembeza wenaline zange na yamba banji webala bangazike yene banja bulira zirukideli kwa yamba banji wagamba nkuko wole ntiono itaba jagala kunyo kumazi yesu nange bambi mpone nyonto mponyo kuzunga omutigo vula muguliruda wa yesu pulire bibala visinga feza nizabu bambi nyamba nyamba tata bambi nyamba olokolo bulamu bambi nyamba konyamba yesu bambi nyamba olokolo moyo gwange nyamba konemeredwa bambi yesu nyamba mukwano gwange waliwe kizimbe kindi obuli mukifo wekyankwata tewalagika muntu nyamba konemeredwa bambi yesu nyamba mukwano gwange ebizibu musenofunye mu bingi byokuguma tatambiko ye nyamba konemeredwa bambi yesu nyamba mukwano gwange zijukire birebyo ngekyokulya olusinga banaye kati mama byagwawo nsula njala nyamba konemeredwa bambi yesu nyamba mukwano gwange siringayomba naye benyambye bangi bwentuse mu bwetaavu sifunye ya nyamba nyamba konemeredwa bambi yesu nyamba mukwano gwange sikyawa muntu buli omu namusembeza kyokka omulabe nabakozesa okunsira nyamba konemeredwa bambi yesu nyamba mukwano gwange eyali obulungi nafuka bega kube nayamba tewali anzijukidde nyamba konemeredwa bambi yesu nyamba mukwano gwange mukwano gwange mukwano gwange kuita mkwano gwange webampe chitanda luli tewali ajja yokundaba abancha wabalowoza nti kiwedde emitima gyasanyuka munda muntu bambi nyambako nyambako olulala bansi bamukomera tewali ajjayo kundaba abange bancyawa bonna olwokuba nalokoka bwe nalokoka bansingisa omusango tewali yakkiriza mbeere wuwe bambi nyamba mukwano gwange bambi nyamba katonda wange nzize gy'olimu